Nimekuscan through for long, imebidi nimekwa broach. Come kati roste, tuanifanya na kwa dosi. There's no need to play hard to get. Machale kami, subanga so hard to get. Una more rhythm, kushinda shows a live band. Haka wazimo na puya bonge na Thailand. Akili na buke na kimbianga makilomita. I go crazy, every single time I meet her. Unifanya nika slave, I don't know where to begin. You know how to behave, nyuku on ya kwa dreams. Nimesha analyze your interest. Tuku juu, you're looking like a ghetto princess. Niki kucheki, kuna venye nitafanya. Ndakwa nadanganya nikisema ati misitaki. No mefanya nasonga mbele, lakini akili yangu ni nyuma peke yake ndo wanga inabaki. Na kama ni upendo unataka minda kupa, 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 kupa. Tumindo yule chali webanga unatafuta, futa, futa, futa. Na ukiwa na mida kuna venye utajuta, juta, juta, juta. Na mapenzi yangu kwako itashuka, shuka, shuka, shuka.
Killing promise, muna stars kedai ni the space. Nika mshota baki vipi, bila bet. Akasema na nipenda, me to death. Kama hazi na wife, nika sema please basi nipende for life. Aka nirudisha kuni show her past. Wengi wali come na wakamsare. Wengine wahuni wali banna nare. Wengine gunshots, tukawa pare. Wengine graduates wali enda mbali. Au kuandai wakitoka hare. Amikubali ni mhepe, mina die do. Nataka kumbali, nadai I do. These things don't love me, but I do. Mazemi sijisiki kupanda hibu.
Na kama ni upendo unataka minda kupa, 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 kupa. Tumindo yule chali wabanga unatafuta, futa, futa, futa. Na ukiwa na minda kuna venye utajuta, juta, juta,
juta, baby girl.
Na mapenzi yangu kwako itashuka, shuka, shuka, shuka.
Nilimpata kwa mta, sura na mata. Ko, ziko fine na kania chamata. Nigajidai, excuse me, nataka. Katu, leza badilisha manamba. Jina ni Wally B na chapa. Yo nambari moja kache vitu nataka. Weni namba mbili, ume ni just kamili. Plus, kajuliani, una mental mentality. Ruka kwenye rai nataka. Chali yako watakushikia maka. Li, hata shika nare kama ka. Beta atulie kwenye hameka. Juni na peeps katha wana mapeace. Kwa west what up Ares na ease. Aki disturb the peace please. Lakini anti hawana shida na wewe kakati.
Na kama ni upendo unataka minda kupa, 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 kupa. Tuinde dule chango banga unatafuta, futa, futa, futa. Na ukiwa na mida kuna venye utajuta, juta, juta, juta. Na mapenzi yangu kwako itashuka, shuka, shuka, shuka. Na kama ni upendo unataka minda kupa, 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 kupa. Tumindo yule chali webanga unatafuta, futa, futa, futa. Na ukiwa na minda kuna venye utajuta, juta, juta, juta. Na mapenzi yangu kwako itashuka, shuka, shuka, shuka.